Tour.
You are now in the zone.
Sijifanyi hodari, nishapenda. Gonjwa wako daktari, bali umekwenda. Nikisimama wima zangu fahamu, vinanipita na wafahamu.